Hey, dum dum di da dum. Showing my mind, in my mind.
Nai nai, aki ya Mungu walai, mimina kuzimia. I was shy. Do you remember that day? Nilio kutokea, wanasema why? Kazi lako sikatai, nimenikolea. Mshanto wani shy. Wengine hawafai, nimejionea. Anyota ingai, bila we aingai. Unaniwezea,
jamari why?
Sikatai juwa you already in my mind. Ukinipa sikatai na kupenda sana you always in my mind. Always in my mind. Yazi nani mariza always in my mind.
Walagai, wangetu bania mwanzo najidai ai kuwanawe najidai na kupenda dia nipe ni furai furai nipe yote ni furai wangu malikia mote manangai ngai mwesukari mendo chai chai umenikolea
jamari why
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 I feel to die
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 jamari why
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 ukini kubali sikatai juwa you already in my mind,
mind.
Ukini pasikatai na kupenda sana you raise my mind,
mind.
Always in my mind.